njagala bambi wevale kumumikiriza wevale kumbelelawo yene yanzize waliwe chikuitirirako nange chino chinsuseko ovanga kumusajja kwagala natafana kubitulu bikukwatako natafana kujemvuddewo natafa kubyeba kwogerako nakwagalira bazadde enganda zo awamu n'emikwano gyo mu mikwano nakwanjulayo ekyabalenzi n'abawala nga tafaayo kubaala bamwegwanyiza kyebaba nawulira batya buli kaseera w'omulabira nga beera simayiringa eno tula vuba nanga omwami wange gyandaga mundeke mwebaze balakawa ofweko
www.mp3ugandanmusic.com.